you want to know see on me. Nothing a mama when I want to know me. Usi choke kupiga magoti na mimi nipate.
Nothing a mama, huku mjini kuna mahorofa. Sio ya kwangu, yara wenyewe. Nothing a mama, huku mjini kuna mahorofa. Sio ya kwangu.
Oh.